sima yempiti na babera bawana bonna babamba nina omulungi abasinga buzibu talina nze naye teberere no netulya ku bye tulina netuva ku bizibu byensendo. You're special, you're my size. You got a perfect figure, love your height. Come here by my side. Nse mulina, wamanyi, nse mulineno. Abalala simanyi, abasinga nse mulineno. Wamanyi, nse mulina, wamanyi, nse mulineno. Abalala simanyi, abasinga nse mulineno. Tewali kutenya atunuliro naro aonze nekaga mulinene jaga na kusotya nunaro subiza mingi nkumu wandenga sina ya yagala nze naleka webali abalina omwana mutefu obuzibu talina asana na kusula mukalina leka mwagalele leka mwagalele kanyweze nempalele nyweze nempalele. Kali uguma, abamura baba mwika muyugunga. Obulungi bwe buzito bwatulera, azito wa paundi na dola. Bantu nga baluba, tewali kutemya, batunuliro naro. Aonze nekaga, mwoline nejaga, nga kusotya nunaro. Nse mulina, wamanyi, nse mulineno. Abalala simanyi, abasinga nse mulineno.
Music.com.